Ukileta wengi na kutoa duniani, mana pesa ndo na rang duniani. Puza mama tebo wacha kuntania.
I came from east, just chasing money, chasing money.
When you see me, let's talk about money, talk about money. Lefefea bila do utapotea, ndoto yangu kuwa lito bilionea. Sas juete ni vipi ndoto bole baba na mama. Lefefea bila do utapotea, ndoto yangu kuwa lito bilionea. Sas juete ni vipi ndoto bole baba na mama. Wele tado squeeze ya tutaki maneno. Lefefea bila do utapotea, ndoto yangu kuwa lito bilionea. Sas juete ni vipi ndoto bole baba na mama. Wele tado squeeze ya tutaki maneno.